ndakhe siphila ngobuthakathi impilo ijikile yabona mina ngiphethe nobufakazi indlala ifikile shidikiwe yabona mina sakwazi hawe makazi thumela unolwazi kungani thina abadakhe siphila ngobuthakathi impilo ijikile yabona mina ngiphethe nobufakazi indlala ifikile shidikiwe yabona mina sakwazi hawe makazi thumela unolwazi
Bye.